kufanya nipone. Atazama leo hadi na wishi nijinyonge, ila napiga mokone.
We'll be right back.